twetaaya, tetwetaaya olw'ebiseera, tetwetaaya olw'ensimbi, tetwetaaya olw'ebitiibwa, tetwetaaya olw'agalwadde, tetwetaaya olw'obukuumi. Tuli ng'abasibe abali mu kafunda.
Osobola okubeera entebe yaka atweyingiddeko siteedi hawusi. Osobola okubeera ekireka ggwe n'ofa nga tweyingiddeko mu lubiri.
Tuli ng'abasibe abali mu kafunda.
Osobola okubeera n'ensi bakuma visa ogendeke bweru. Osobola okuzaala abaana bo kale nayo kubalaba nkumale bbanga. Okubawuliza ogula eyataimu ebintu bya wano ddala tetwetaaya, ddala tetwetaaya, mazima tetwetaaya.
Tulina lunaku lwe tulingira eggulu tugenda kwetaaya. Tulina lunaku lwe tulingira eggulu eteri eyataimu oba visa. Tulina lunaku lwe tulingira eggulu musteti hausi omunene tumula bakawo tugenda kwetaaya.
Sing more.